Zintu zanga sizi kuyenda why Nane, ndikufuna money, fast money, miracle money
Kuti mwina mwake njitese ulofa
Koda mbuye wanga inu mukundiva Kapena mwina mwake njisanduge mbava Anzaga zao zikuyela ine zanga B Kapena mwina ndiyese kwa plan B Ambuye imba niko pempelo la 2B Nane, ndifuna ndizinjo ya gadi cut B Kufusi langkasi, kumupaga ha Malomo yanka yes, akuti a Lord why
Tell me why Sintu zanga sizikuyenda Sintu zanga sizikuyenda
Gati mpira sintu zanga sizikupapo Taona numpawi paine wafika po Komadu nane dimafuna nditafika apo Nje, dipange buwan kodi Nijifukwate kwada maso pae New York kodi I'm so sorry, life really hardy Nikulepe na kubanga support my family monga daddy Ha, kunja kukacha, kulowela kumansoa Shito kusowa, pano ndikungo toleza Gatika kowa, kudia mapini Kudia mapini, pamena zanga aguyende la malabo kini Kodi ndikini
Tell me why Tell me why Sintu zanga sizikuyenda Sintu zanga sizikuyenda
Kati zisakuyenda, osa tantima Osa zikakamiza zintu aseima Dizotega nawe, kuzendela bima No puma, ha, pano ziko li Lina wono nkeka Ena kukona pa bedi Ena pankeka Mabwana malo moku chandisa akungo seka Aticha kwa nuleka Kumabe pranga Imba mauanga Really sister god Nimwini mikodi Panga watani kodi Kose ali mwaiwe Asa kala nawe Vela yawe Awe
Vela yawe Awe
Lodi tell me why Lodi tell me why Sizikuyenda
Pena ni malingalira Zotenga chingwe ndisi mangile Pena ni malingalira Zotenga chingwe ndisi mangile
Tell me why
Beat.